boshe amafunya sizosholelo vese nje kuphela sithi kukhona amadlelo anga onakali ilanga lizokhanya ngitoshe amafu kukhona
Kina!